wakafuida achingano wakabuka mukufutula baswikide mundilekelele zimizi yangu zyonsi mubole mube mufutuli wangu amwensuma mundichinjo bumi bwangu mubupange obupya mundigwa sheje sud ndikale ndinywe mundichinjo bumi bwangu mubupange obupya mundigwa sheje sud Chingano wakabuka mukufutula baswikide mundilekelele zimizi yangu zyonsi mubole mube mufutuli wangu amwensuma mundichinjo bumi bwangu mubupange obupya mundigwa sheje sud ndikale ndinywe mundichinjo bumi bwangu Pangobupia mundi guache Jesu ndikale ndinywe mundi chinjo bumi bwangu mubu pangobupia mubu pangobupia mundi guache Jesu ndikale.